Mami ala sunlight, moy borom jamlay. Limam lay ngay of isa lay ci kamberen. Mami ala sunlight, moy borom jamlay. Mam lay bamou ne wayal ma abib lay fa juwar.